batake ol pol didabol ha korentuen faslu ol joeta tabol der irabe min gidi andin go on komo ere alla huwi der jamaa je masihin ko en halezi makedonia nuddin ki mabbe fondama be billaje dudde amma be ngodi seyo mango masin gam majum ko be talaka en bo be mopti dokke dudde midon sedano be be dokki ko be bawi fakat ko buri bawde mabbe be dokki be moyo mabbe bo be tori min duddum habe keba dungaye hautugo be wobbe der wallinde gam yimbe alla halezi yahudia be kuwi ko buri tammunde amin be arti be dokki ko e mabbe ha jawmirawo den be muyo alla ha amin bo gam majum min tiddini titus ha o suklano kugal gal chaka modon kanko o fuddingal jonta o walla on timmin gongal be cha haaki onon on feesi be der koodume fu on godi nu inki e bawal wolde e andal e tinare e yide hedi amin min gidi on laato feesibe der kugal gal bo mi wi ay on dum bana umrore amma be kubartinare wobbe ngitmi fondugo laabe ngayide mon on andimo erende jawmirawo men yesu almasihu wadani on ko o diskudo o wartiri hore mako o talakaajo ngam dalila modon ha o riskina on be talakaaku mako mi yecci on ko minumata mi tammi dum nafan on to on timmini ko puddudon diga rowani on gadi anniya on puddi kugal man bo jonta kam timminengal on tini wadugo anniya bana non bo tine timmin godum ndokke fodde bawde mon to on tinake hokkugo alla jaban dokkal mon odon yama ko on mari na ko on marai mi wi ay on laato talaka en gam hawo be pofta amma mi di fottin go on be mabbe jonta dum fottan onon on balla be der haaje mabbe yeso do to onon on billake kambe be balla on bana ni potuki laatorto bana ko winda
mo mopti du dum burnai mo mopti petum ngakkinai
min don getta alla baddo tinare amin de der bernde titus bo gam ha o walla on titus jabi tornde amin na kan jumtan amma gam dalila tinare mako o wadi anniya yahugo ha modon hautade be mako min neli deddirawo mo nuddinbe fu teddinta gam wajulin jila jamaaje haado cubimo gam ha o dofta min sa imin jarata dokkal go ha yahudia min don kuwa dum ha min teddina jawmirawo min bangina anniya amin bo min don kakkilano min jogorto dokkal mangal gal gam ta goddo heba felugo min gidi huwo ko fotti na yeso jawmirawo tan amma yeso yimbe bo min nelan derdirawo goddo be mabbe min pondi tinare mako de duddum min tawi o tini do foroy jonta bo bezdi tinago gam odon holi on duddum titus woni kauti dirawo am kudo be am gam hayru modon derdirabe ya danbe be mako kambe ngoni nelabe jamaaje be teddinobe almasihu kollebe yide mon nden kam nuddin be fu andan fakat min mantoraki on mere